Yasesiye akalisoliso wa government era buddenga bwetagenda kutira kuliso omukozi wa government yenna anakwatibwa nga yenyigira mu bikolwa eby'obuli bw'enguzi omuli okutunda emirimu naddala wano mu bendo bendo erye Masaka. Bino byogeddwa kalisoliso wa government Lady Justice Naluze Aisha wakati mu kaweefube gwe babaddeko n'abakungu okuva mu yafeesi eno ow'okulondoola emirimu nga bwe gitambula mu kibuga Masaka ne district eye Masaka. Wanenga wasinzi dee na ategeza nti kumulundi guno nga bayita mu nteekateeka gye batongozza egendereddwamu okulwanyisa obuli bw'enguzi tebagenda kuttira kuliiso muntu yenna anaakwatibwa nga yenyigira mu buli bw'enguzi era n'asaba abakozi bonna okukwatira awamu ne yafeesi ye okulwanyisa ebikolwa nga bino mu bitundu byabwe bye bakulembera era alaze nti wakyaliwo obwetaavu obw'amaanyi mu kwongera okukyusa endowooza z'abantu.
As you all know, the fight against corruption is a concerted effort of all of us, not only at the IG office, but the district leadership of Masaka. So we want to thank you for all the collaboration with our office. We also want to pledge as the office and also appeal to the city leadership that you should sell the idea of fighting against corruption.
Mukulambula emirimu nga bwe gitambula mu disitulikiti y'e Masaka akulira eby'emirimu mu disitulikiti ye Yasimwe John mu alipoota gy'asomedde kalisoliso wa gavumenti alaze ebibasoomooza naddala nga bakola emirimu gyabwe nga munaawadde ekyokulabirako ku misolo egisoloozebwa n'ategeeza nti kino kyayongera okukaluba okuva omukulembeze w'eggwanga lwe yalagira empooza eggibwewo.
We have also strengthened community engagement initiatives, including regular parish barazas. Like so for last, at the beginning of this current financial year, we were able to cover all the parishes. We believe that fighting corruption requires a collaborative effort, and we are committed to working with your office and other stakeholders to create a corrupt-free Masaka district. Madam IG, we have a number of challenges and we collect very little revenue locally. Masaka is very small, especially after the cutting of the city. And of course, this was worsened by the political statements recently during elections about the Mboza. Remember when the president was here talked about the Mboza.
Ate ye ssentebe wa disitulikiti y'e Masaka Lukyamuze Andrew Batenyeto asabye kalisoliso wa gavumenti okuyingira mu nsonga z'ebyokwerinda mu kibuga kino kubanga bangi emirimu bagikola mu ngeri eyagadibwengalye nga kino kireetedde ebbonga abakulembeze ate okuvumibwa. Bano era batuuseeko ne mu kibuga Masaka era mmeeya w'ekibuga Masaka Florence Namayanja alaze nti wakyaliwo obwetaavu mu kugaziya ebizimbe mwe bakolera emirimu gyabwe basobole okutuusa obulungi obuweereza eri abantu. Omubaka wa gavumenti w'ekibuga Masaka Ahmad Washachi naye asinzidde wano n'asaba abakulembeze b'ekibuga kino okuzza ku bbali ebyobufuzi by'ebibiina basobole okutuusa obuweereza obulungi eri bannamasaka. Bano nno tebakomye awo balondedde n'engeri emirimu gye gitambuzibwamu mu ddwaliro ekkulu e Masaka era eno akulira eddwaliro lino Dr. Justice Erima mu alipoota gy'abanjulidde eraze nga bwe wakyaliwo obwetaavu mu bintu ebimu okugeza ng'okugaziya ekifo we bakolera kyokka era n'alaga obwennyamivu ku masannyalaze agavaavaako ensangi zino nga kino kiviiriddeko emirimu gyabwe okutambula akasoobo. Era yennyamidde ku baayise bannakigwanyiza abasusse ku ddwaliro lino ery'e Masaka n'asaba kalisoliso wa gavumenti bw'aba asobola abaweeyo ensinkano wakati w'abakulira eddwaliro eryo nga kw'otadde ne yafeesi. Era kinoganyiza nti ku ddwaliro ekkulu e Masaka tebasasuza nsimbi ng'oyo yenna akikola singa aba akwatiddwa avunaanibwa mu mbuga z'amateeka.
Yeah, the challenge here was of course just extortion and we have been handling it. We get you, we shall interdict you. And if police gets you, it is a criminal.
Just this one thing I need to bring. There are so many activists in this region. Lady Justice, I want to be very frank with you. Doctors are beginning to fear to provide services. Doctors have refused to do postmortem. Now we have to look for police for pathologists to come and do postmortem.
Yes.
And I pray, Lady Justice, you call us as the managers of regional referral hospitals. One day, even if it is for a full day, we should attend in person and then we tell you how the law and the medicine is affecting us.
akulira yafese evunanyizibwa ku mfugo egoberera ssemateeka mu ofiisi ya kalisoliso wa gavumenti Kakoza Savio Ntensibe ategeezezza nga bwe bazudde ebimu ebisoomooza abatwala eddwaliro eryo era bagenda kubigonjoola.
Bwe tubadde mu ofiisi y'omukulu atwala eddwaliro lino Dr. Irima atugambye nti abasawo be batya okugenda mu kkooti okuwa obujulizi naddala nga waliwo omuntu afudde ne bamukolako postmortem ng'ekisinga okubatiisa nti baba harasinga babayisa bubi nga bali mu kkooti naye tetwerabira nti mu kkooti wabeerayo abantu ba mirundi ebiri asooka awaaba owookubiri omuwaabirwa kati bw'olayira oyagala toyagala olina okubuuzibwa ebibuuzo naye bw'oba tolayidde tebajja kubuuza ki bibuuzo ebyo tetujja cross examination kyetulina okukola tulina okula nti tufuna abasawo tufuna ofiisi ya DPP tufuna poliisi ebuuliza ku misango naffe tuule wamu kubanga ffenna tukolera gavumenti tulabe engeri kigesobola okuggyawo okutya kuno mu basawo bano ababakoze postmortem.